can make out the shape of you. I like that you're near. Ooh. The times that you aren't can be so
people shall do.
I want to hear you sing.
I know I don't, Lord.
Come on, baby.
Nobody but you.
You are right now.
All of my life,
Super.
I've been trying to find
you are right.
Some young one.
Come on now.
Got a pretty
just like you.
But it's what I do.
I want to find
you. I
somebody.
Like what you do.
Just like you do.
I've been crazy about you.
I love you, baby.
I'm crazy about you.
You all right.
And I'm crazy about you.
You're so good.
Like you know I love you.
You're so good.
But whatever you do.
Come on, baby.
Don't make no difference.
It's all right.
What the people says.
I don't care
but
what
I know you
say.
Ain't.
I know
son
about you. You're
ain't.
All right. You're the king.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
It's so good.
I'm crazy about you.
It's so good.
I'm crazy about you.
I'm crazy about you also.
Like the way you do.
Swing it, y'all.
You don't get good.
Everybody, come on, let's swing
I
again.
I'm good.
Get out.
Support through New Zealand On Air. Complete the application on planetaudio.org.nz/make radio.
I'm not a man. Μάη και να προχωράμε την πουλάω. Εγώ ήθελα να δω λίγο την ομνήν του Βενγκράβη. Το κακό μου πρόκειται και αν είναι βέβαια κάποιον ήλιο τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα Ιβή. Μπούλα μου έδειτε κοιάνη και να με κάντα με Ιβή. Τι έρωσα με την Βενγκράβη τι γόνα. Ταν πάνε την πουλά. Νιου Σιλάντε να πεούλου τα γαντρέν ρέσο. Με μπουλά τα νόδο τίκο μπούλα μπούλα. Μια λουβινά χνίγκα υπό τούν τελίγα τίκο μάη. Γόνα planetaudio.org.nz. Ένα μόνο λίγο λίγο σε ένα ρίτιο. Δύο σε υποβά από ενδύο.
Polo kama masani, o pobo ya de ma uye fonwani, ma waya longa ba ma fie ma harie ma au koya bukto u. Tron gate koi ya komo mo ile lei, iwa, faiwa fratoma, e troni fo koi gate ofa mo mahu inga iya ho mo uye pa mo kaha u. Ponta pre lungo toa be, taim hongo furu tol nima ke taha wa tua po, te fanonga inda tenzia fa hinga taim be, ye tap 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 dot planetaudio.org.nz/masani.
sound like a typical you and I. Instead of volunteers wanted for a very special trip, to commune with Mother Nature on a big wooden ship. Took a taxi to the river, in case any places were free. There was an old guy with a beard, and every kind of creature as far as the eye could see. This old guy was the boss, he said, I won't tell you no lie. But there's more to this journey than is apparent to the eye. Heard guys a message on the radio that was gonna rain forever, and he told you to go. I'll protect you all, don't worry, I'll be a father to you all. I'll save two of every animal, no matter how small. I'll need some assistance to look after the zoo. I guess nobody better say it just happened to you. Just tell me something before it's too late, and we're gonna need you. I'll say this is bold. Just too much to do between the signified monkey and the kangaroo. We had to wash all the animals, we had to feed them too. We were near human slaves in a big floating zoo. She said, hey baby, I don't mean to be flick, but it seems this old man is on some power trip. I said, no, no, sugar, you must be wrong. I mean, look at the size of this boat we're on. Safe as houses and safe as mother's milk. He's as cool as November, smooth as China silk. He's God's best friend, he's got a seat on the board. And life may be tough, but we're sailing with the Lord. This morning or something had changed, like a room in my house had just been rearranged. She said, it stopped raining and I know the guy's kind, but if we stay here much longer, I'm gonna lose my mind. So instead we had a mission for his favorite dove, to see if there was any mercy from his great God above. So the fine dry land, the way the white bird flew, we didn't need no country, just a rock would do. When the dove came back to us, he threw down the tree. It was manna from heaven, and that nigga blow his gig. But the rock's too small, he said, can't you see? I said, it's just perfect for her. It's perfect for me.
Rocks, baby, rocks, baby.
It's perfect for me.
Rocks, baby.
FM is a member of CARMA, the Community Access Media Alliance. Find out more at cama.nz. The website has loads of information, and thanks to our friends at Meta Digital, it looks great too.
I would like to present now the number one drummer of our time.
Let's start it like this, son. Rolling with this one.
We'll be right back. or the quiet storm. A hunk of beat up converted into hip hop form.
Let's start it. Rolling with this one. Bam!
This is for beautiful days.
I get up in the zone like a super saiyan, saiyan, saiyan.
Let's start it. Rolling with this one. Bam!
This is for beautiful days, manifested on a block.
So break it down for me, fellas.
What if the rain comes?
station is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. CAMA.nz. The website has heaps of resources and information, and it looks great. Thanks to our friends at Meta Digital.
Goodbye, I die a little every time we say goodbye. major to minor every time we say goodbye.
Thank you.
104.6 Planet FM. Making connections with your community every day. With funding support for New Zealand On Air.
Punpunini, hau e ki he
Κάνω φετού, κολλήγου. Φετού τα βγαλατά, έδω τώρα, μου λέει μόλι, μου λέει μόλι. Μου λέει μόλι, έτσι και το κοψίνο, δεν άγασα τον γνώ. Ακούω, μου λέει μόλι, έτσι και το λέω τα όγκια, μου λέει μόλι, πούν. Καί, πεσινικού αμπηγία. Αντίκιο ότι φκάω και μου είχε τούα και ένα μάνι μητάκι. Κολλήγου, φλεβεία, έδω τώρα και μου λέει. Και το κούπο με το φαμούα το αφάνια το τόλο αυγαολογανή και γελιόν. Κοί αματούλο ήκια κοί αχάι λαχή, κοί αματούλο αματούα. Λαχή φκαού και μου χάου και το με να μεταγιώσει μα η κοί ατούα βαϊ αφαλά και λόγια αματούλα τα ομπούι και λόγια τα ομπούα. Τα ομπούα χωκα Nono fata konaure i tomu mui, tomu aho ka fukatu kihe ya motoro. Pieni ke tomu aho ka holo mitaki ya i tomu mui e whenonga nei. Ka ue ke aho fooni, mui tomu mnaki anga osha a motoro wa mnaki kiai, fukamunina mai kui atua nei. I lunga te fukafuka wanga ke ke, pieni mai wiki anga ki tomu. Mubu iyo fanu Uatu meyo mai Ya whakamaru ke hawa maru Kuya tua nai Tukupu meno te hawa whilangaro Pai mga hapumpungi nei Lakamata iya ke amatora tau mumui Wakifangi amatora tau roto Yalangona maui amatora I hawa koutu Kuya tua nai Hako liongi mwe Wakiki atu ki mu hawa ke mga hapumpungi nei In our Yeshua, we have to live. Amen. Now we have to keep in mind that we are not alone. Φιναγάλο για το άμα μάχα που λοιπόν είναι το μου είχε μαβέχει αγφού μου είχε το εθέσο εθέσο βέβαια όνο το το φάει κουπο χωμφούρου και φρόσι μου είχε φάει κουπο χωμφούρου μου βάλου εθέσο βέβαια όνο το το φάει κουπο χωμφούρου και φρόσι μου είχε φάει κουπο Hongo Fulmavalu. Pei mai e whakaveanga mana to mai pungipungi nei ki a pui pui maru ki he tau kanawakau he tua. Pui pui maru ki tau ka nā mākau he tua. Longa he tau mngahu he mui mo e whenonga nei whakawhianga he kuia tau tolu me tau whenokutaki whakanganga nā kai kia he mui, mui he sinu ka whenonga nongo ke he rarulangi ke waha he haene whenokutaki ngaia ki hoko mai ke au nei tau mutula rahi hana ni fuke he motu tapu na kai la whakamau ki ia he whirakutaki ha koe na kai fia fia he motu Israela ke he hana kato fia a kua ta usi he e tau buhala fune ke he hana motu kua watu whakatotomu me kiene e to tangate motu Israela pieni ki taha motu me taha motu longona he tau tūle tau whirakutaki ke ke he tau rongo mamas whakarofo ke he tau whanau ki iki naka i mamas ni hako e whirakutaki kako mamas ako naka i whai mena ki kai pu naka i whai vai ki tulu ia ki tau kafukia kua moua hako e pukakpakia ke tau pumu kona kua moumou aki e motu ka yoke mai ki tau mumbui whakanganga naka i ke hane whakawhia ngai tu maua tau tōru mai tau ranga tau e whi ko si aporu hane tau heri lahi a ia lahi e tau heri ana ki tau mumbui hata tōre whanonga nei kwa mna ia, kwa liu whakamuna tu mai e tau kanawa kau whakanganga. Ki reveki mui pui pui aki e tau mumui, ki e tau mga aoka tau heri mai e fi. Orne kanawa kau na ne, tuhi atu e pauro ki tau kerisiani e fesu. Koe pipi e kubu mori. Koe papa tau poke e tutu tonu koe tau hui ki e taramitaki he mafora koe puro he whakamoianga koe papa tau he tua moe peru he anganga hai e tau kana ngā kau whakanganga kua whakamana tuai e apostolo poko tohi atuai ke lo tōre tō kristianu ke langamatai ake a lo tōre tau mamaui ke he mga uka mga uka mai he whakutufono roma mo e hana a tau batu whakutufono pui pui kua mamafarai nakai ni marona e tau mamaui he sino ke taha ahu mo e taha ahu ka ko menipiripi fōki e tau mo mo i tua halo tōru ko mene ia kua tuhi atua i apostolo kia tui whakamua ki he tau kanā wakau nei kia eke ia kia eke ia mo pui pui anga ki he tau mo mo i nā kai ni mai he fi kai pia fōki mai whakawhitu i anga hālau tōru e taha ki e taha. Ki e tuku kehe e tau mena kwa nākai whieta tai aki ai anau tōru. Ki e tuku kehe e tau mena kwa marona ai e whakawhitu i anga e taha maragai nanga me taha maragai nanga. Ki e tui e pipi he kupu mōri. Kua ori atu ki atua ki rangamatai ki kupu mori koe hana kupu koe Yesu Kariso koe kupu kua mua ai e taina me tokanoanga mai he tauranga tau he fi ni kua whakamore e su ki runga sa tau koe kupu ia nei ko Kristo ko liu fukamna tua te apostolo kia pipi e tau mamaui ke kumori ke waki ko e tututonu papatau e tututonu naka e munga muka e tututonu naka e faifuke ni tututonu laure la kai pehe mai apostolo ke lari 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 fukalai pese ni kwa naka e katoa toa ke seo pasene e kai ni ganofo a e volu mfuru porque e tataki ke volu mfuru ni ka ukalai ka e porasi porque e ke moua e kai nofo ka e vaharoto fukalate e pi porque si e nofanga mitaki pase ngai ni kai ka utu ke tu faka pepohiang itu orang kau itu fakar kau. Kia tuku e papa tau e tutu tonu ki e fata fata ki maruai e loto. Ki maruai e loto ni ki hehe fano e loto ki tau langa tau e fi. Tuku ni ne pe ki pipi ki kumumori ki pipi ki mau ki kumumori ke mui pe mai ko ko papa ta une tu tu ton ke pui pui ya ke lo pui pui ya ke to mena ka hi ya to mui ya ko lo kanta wi fi me to mana mana tuanga ko na ke tun pe mai fu ke fa ki ke tu ye se vai e ma fola ka final tua koe he hawa whenonga ke i takatufia mi takatufia e koe mafole ni koe mafole ni koe uta whane koe ha koe tau se vahe mafole koe tui koe ke hawa tau hui me mai ki fua ke mafole e ki tu ke mau ki tu he tāra mitaki ke mau me mai ki ia ke whetuhtu whaki e ka vewa whanua koe e ki tō se vahe ma whara o tui koe ki me ki whutuhtu whaki ki tāmena rei nā me tāmena rei nā e ki li māki e ki papā tau he tua ki tāmasia ki e tau matawhana he siaporo ki tāmasia ki tō mtafana si a polo mo e tua ki he tua ki hana maroro ki pui pui a tō tōra e whanonga ni ke ke he tō puhāle tō mtafana fisi si a polo ka whana ki he tōa whana mai runga whana mai tō whahe whana mai tua whana mai mua ka pē mai mui a pauro tui papa tau he tua ki tū mau tui nā daua he matawhana fisi si a polo mai ke ngai nā daua ki hahaumu mai ki whafo kai tū mau a daua ki maroro he tua poka tui a daua he papa tau he tua si nā kai mai ke matawhana fisi ki tui nā daua hakoa maroro he tua ki he tua mai hana a pui pui a e ke ono ki koe posi ki tau ha whakarate e ke puro posi ki tau ke puro e whakamuia ke maru e uru fufura la fua ki tau whakatai nei e ni tohi o te apostolo ku paulo ki tau ki jane efeso koe maru e sino katoa maru e tau hui maru e ratonga maru e loto e maru e fatafata Mauru te e uru he mahoni. E, posi ki tau, ki puro, ki whakamuianga. Mauru e uru, ki pui pui mai e manamana tuanga. Pui pui e manamana tuanga mai te oranga tau he fi. Mai whakamanatu mai, kua whakamangaru e ki riso ato tolu. E, ki e fitu aki, kui pelu hangaru. Pe pēnei ngā ngā kupu he tua kia manatu mo iloa tu mau e tau tūru. Ie ke kupu hi tua mu peru hea nganga. He pui pui aki e tauranga tau hifi. E ka tau here mai wipi aki tau wei. Ai pe kai wipi ki ki kere taha me taha. Ka koe ki hei ki e manatu ia e moranga matai aki e mui ki e tau mga hosu. Ki whakai kua ki ke uriongi me ole atu ki e tua li viki mai e tau mga mui ki e tau mga huka mua atu ki e tau mga huka hauna hai e tau mga huka e mui e mga hone muka muka ni mui ni uka I ka mata mai ni roto he mga whawa tau rafu matua me tāma se hena me tau kesa ma ki tanga me tunga ani e tau mga huia anei ko whakamuna tu mai a pastoro ki te tangati e feso e tau ka nā vākau whakangang ki pui pui a ki tau mumui tunga li whakamuna tu fuki ma tau tolu ki pungi pungi nei tau mga huka e mui hei e toko nā rākau whakangana e tua ko whakakisi mai i lewea ki a ki mui ka mate tau hui ki hoko ki ta punuru e marua i a tau hei o whenonga nei hau na nā kai muka muka e whenonga nei pē mai e tatarawaka muka muka e mui e mori si nā kai mui kai hello hi hi e mui e whanonga nei ni a e tu whanaku taki whakangang nā kai kie he mui mui hi sinu whai ki sia mai anono tu mai tu kai ki eke toko nā vākau whakanganga nei kua whakamana tu mai me hata tōra tamu mui ki pui pui aki hata tōra tamu mui whanonga nei mai tū mau e mawhara ki lote tō whakafitu ianga tangata tu mai mawhara ki lote panga whawa tu mai mawhara ki lote ikari sia tu mau e mawhara te whakawhitu iang he taha ki taha e mua atu tu mau e mawhara whakawhitu iang ha tau tūru mea tau tūru iki hau he hana tau ka nā mākau whakangang ke maru e tau tūru he o e tau tūru e whanonga ni i ha mrena e aho me ha tau tūru tau whakawhakawang ke ngai matua me tama mai anganga tapu amen. Leonardo me fica heki mo hier tua ki he long. Kaushi ki he riongi hatu tōrua tapu ki anga ki mga pūpōngi Kau e tua tu tonu e whakaro wholahi mai hawa tamu ko Iesu Kristo ko matulei mai litu mai ia maua e mautore whakamui anga tukurangi. Kau e ke maha pungi pungi nei mai hawa pui pui anga i runga ia mautore tau mamui ko whakatapuru ake ko ia mautore ke maurua mautore mai tauranga tau i fi. Me mauru foki a mautoru i aua neke kautu e fi ka kia kautua koe e tua moe hawa tukitaki anga ki he ha mautoru tau mumui kwa ui a kua whakamangare koe mea e koe a mautoru moe dau mina usi kua rore lori ai a mautoru moe whakatui e koe a mautoru ki tau kona vākau he tutu tonu. Tōko nā wakau he tua, kubu mōri, pihia ni mai mawhara, aha ia ki liso, mai hama tōna tamu mōi. O mnina ki he māme aho ki runga, tau teka whakawang ke ke he hawa motu. Pihia ni mōi, tōko rōma kua, pihia ki tau, masamas ke lea ke waha. Hako rongono whakalahi, mgaliri ke waha nei. Leongi mai hama tōra tamo matua tupuna, tamo matua kua lewa ne e ki whenonga ke mui ni. Ia ngone ala tōri ma whanasia mai a koe e tua. Piheni mai rivekianga i lunga mai he tau mga whao. Tu menu kwa naka i whahia hama tōri ki ai e tua. Tu kua tuki mua hau. Hai loe matou, mai kia koe tau mnausi, toka ni me hawa kupu. Pia ha matou na tapo liongo, mea ki tukotu ki mua hawa ya tua, ka kia whakamunina ke maa mea. Kwa watu mai mai ya matou, i hawa whakamaruanga hai ya kilisu, ai nei, i hako ni ke tukulangi. Amen. Mai tutaki ke wharuarorongo, mgaho nei, tō āwhia tū ki tō whakiroanga mai hato tōru a i kārisia.
So at last,
it's a dream job.
If you don't mind being an artsy. But with SAP, AI agents use all the right data to help you take whatever heat the universe throws your way.
Your back molars are at risk of cavities with the manual brush. Be like Dr. Rob. He switched to Oral-B Ioelectric Toothbrush. Its round brush head hugs each tooth to clean even your back molars to remove up to 100% more plaque. Oral-B Ioelectric runs circles around cavities.
Se ta tola le taongo framua tua tu e tau fukau e ke hato tola e kelesia e hato pene mole mo e whakaora ke kau whakamatala kupu o lo tolu ni takitaki hato tolu a tapua ki angwaura ke kau whakamatala kupu tu mau e marolo mo e ki mai tumo fuki tau mumui fikafikau e lata i mai hana ngā hua ki tau aho ni ngā ronga ia pia ni ke mo pōpe kau whakamatala kupu e tau tōru ka hoko pe am tōna pangaho e ako me am tōna maha ki lata mai te te gang top itu mengahu imua top ya pun pungi ku top fandau he manga tam gotong top ya pun pungi atu fu mata ku top fandau he manga tam gotong itu pun niwe atu tu ku top ku fola ta he manga pun pungi to kamata to takitaki ai to e ku fu mata la hato tūru i tōni ue e tōpū ki anga kau whakalataha whakamore mori umai ki lalango hake hato tūru kau whakamataha tukitoki tōpū pungi pungi hato tūru tō tukitoki ai Theoretic Attraction mwe tōko ua e hana alanga mutai ki tūtou i tuhi pihani mwe riongi ki lata mwe tōpū ki anga. Anei foki e whakaroanga mauku mai a tōtoro a Ikarisia momoko ke whakaroa atu e ongo momoko e tahe tau matuwhine a tōtoro a Ikarisia ko mele seine William hoko e ui he tua ke hana mui ki e tawa hoko mori atu ko osi tua i te tapua ki mawhawa i Nepo ka koe hana riongi whakahiku tō whakahoko he Ikarisia ni tōni e māmea o Pungipungi ka mate he mtahora hongo fūru he mga ho Pungipungi tāpō ke anga whakahiku mai matuwhine whakamawehe mai matuwhine ko Meniseine William ke whakaosia ki muna te mga honne ke tuko te tumuna tuwhakaue ke maanga tamakotonga i okalane ni ke hatau tūru a whakamorianga ki he aho fia fia e maanga o whakamuna tua i tūtau tūtoko taha e maanga taha seo whangafurumau e tūtau e aho whaiungi ne mori atu whakawirahi ke tūtulu a hoko mai ni a whangi ki tapakianga e aho ki tapakianga whakaua ki tū mutu ngau he aho whakamatala i kupu i atua marotore ni tūtou marioni piheni mi tōrongo o whakaheke mi whakaua ki mua hi atua ma tūtaki ke mga whakamui ki tō koi fia fia mwe tō kōri fia fia nāhi whakaue ki tō lima lima uroa ki tō muna kai he masha i fuki manutong he hui aki ngarui ki mā meau whakaue lahi ki e kalisia o tā tō mga whakata mkotong wano nofuai pia ni mono tōle tō matua e kalisia ko meki kau whakata fuki mwe maanga tamungatonga e hawhaiung e fia fia tūtau he maanga pini ki ne matutaki fuki ki mga whaka mui ki tu kori fia fia kaui ki hata tūra mda kau fuata e ko whakatoa toi fia fia he aho o iu whakatata ai fuki alo tūru tu kori niko whakakisi mai whakatata ai ki tu toroanga ki tu mga kwa mori atu kai kaui he mda kau fuata kua whakatoa toa ia koe tō fia fia mai anō tōle tō mga mūke ki hoko atu ki tō mō mātua he au ui tūrou ui tūrou mai ham tōla tangata riveki mwe komisi ngā hua ki hata tōla mā whakawirahi ki he au fia fia pia hata tōla tō whakairoanga me mangahu nei kia munui ne au tō liu ki where vie whae te pukahau kone mākani kua mawehe atu.
Yeah, they're coming, yeah, right. Yeah.
I'm a man. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. Full-grown man. Oh, well. Oh, well. Summer day.
day. But now she gone.
www.planetfm.org/taulama-whakagospeli. Rana eti iti tangata kuki arani akarungu mai tatato program me ti apangu ti orono e tai watu ki toro itu ti au parapurau katotoa ilunga iti ratio 104